but pull out your watch out to the cat. One more guy, they call out your watch out. Such a race, but what you will be? Pull out your watch out to the cat.
Go fly, the village to the world.
Lava Kalibala, yellow head, the kuchi wala tamunyankole. One more vitole, vitole. All music to go menyeka, vitole, vitole. TNF, baka za kuzin. Awali na mama zina, wakuzin. Ujina, kazi ya gazi. Amagulu funza kati uo gazi. Ujina, bakolele la vichi.
Iwato,
awasajwa bakolele la vichi.
Iwato,
baba nyole la vichi.
Iwato,
ama wala baba nyole la vichi.
Iwato,
mukolele la vichi.
Iwato,
awasajwa mukolele la vichi.
Iwato,
mubanyolera vichi.
Iwato,
aba wala mubanyolera vichi.
Iwato,
tukamuka tira basi tamina.
Sitamina,
vana kwebe vya baliba amina.
Amina,
amina, la basi tamina. We call out your water or city care. Omokazi call out your water or city care. Kukambia call out your water or city care. Omokazi call out your water or city care. Biri 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 bambe. Olwalero njagala katitu bambe. Savo gide watulumbe. Omuziki kunyumira nekulumbe. Baka za kuzina. Awali na mama zina bakuzina.
Kujina.
Kazi ya gazi. Amagulu funza kati uo gazi.
Kujina.
Bakolele la vichi.
Iwato.
Awasajwa bakolele la vichi.
Iwato.
Baba nyole la vichi.
Iwato.
Awa wala baba nyole la vichi.
Iwato.
Mukolele la vichi.
Iwato.
Awasajwa mukolele la vichi.
Iwato.
Muba nyole la vichi.
Iwato.
Awa wala muba nyole la vichi.
Iwato.
Lava Kalibala, yellow head, the kuchi wala tamunyankole. Wama vitole vitole, o muziki tugumenyeka vitole vitole. Tukamuka tira basi tamina.
Sitamina,
vana kwebe vya baliba amina.
Amina,
amina, lava sitamina. We call out your water or city care. Omokazi call out your water or city care. Kukambia call out your water or city care. Omokazi call out your water or city care. Bakolele la vichi.
Iwato.
Awasajwa bakolele la vichi.
Iwato.
Baba nyole la vichi.
Iwato.
Aba wala baba nyole la vichi.
Iwato. Iwato. Iwato.
Iwato. It's the black girl fly.
Iwato.
Dimes.